Ngahlobo luthile bendimanga lisiwe nje kukubona umhlobo wam uJoseph Boze phaya kwaye ndiye ndabheka ndaza ndathabatha ixeshana elincinci ukuxhawula isandla sakhe. Masityhileni ngoku elizweni likaThixo kumaHebhere esokuqala isahluko. Ndifuna ukufunda okwesiqwengana owokuqala owesibini kunye nowesithathu umqolo ukwenzela ukukhupha itekisi yobusuku. UThixo owathi kumaxesha amandulo nangeendlela ezininzi wathetha kumaxesha agqithileyo koobawo ngabo abaprofeti. Uthethe ngale mihla yokugqibela kuthi ngonyana wakhe awammisayo wayindlalifa yento zonke awathi kwangaye wayenza indalo yonke. Othe elubengezelo lobuqhaqhawuli bakhe nemvakaliso mfanekiso yobuqu bakhe ezithwele nokuzithwala zonke izinto ngalo ilizwi lamandla akhe ekubeni ethe wahlala phansi ngasekunene kobukhulu enyangweni. Masithobiseni iintloko zethu ngoku ukwenzela umthandazo kwaye ngoku ebukhoneni bakhe bobungcwele ukuba unaso nasiphi na isicelo ongathanda saziswe kuye. Ungaphakamisa nje isandla sakho kwaye sisicelo sakho eso okokuba uThixo uyaku. Bawo wethu osezulwini, siyeza ngoku sinyukela phambi kwetrone yakho ngokholo egameni likaYesu Kristu unyana wakho, kwaye sinikwe esi siqinisekiso sokuba ukuba sicela nantoni na egameni lakhe iya kuvunyelwa. Kwaye wena uyayazi iminqweno yethu kwanezidingo zethu, kwaye wena uthembisile ukuba uya kubonelela konke esikudingayo. Ngoko bawo siyakuthanda njengoko usifundisile. Ubukumkani bakho mabufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengokuba kunjalo ezulwini. Ukuze isicelo sethu ngobu busuku sibe ngokomnqweno wakho ukusinika, kwaye uvumele kuthi la machamo. Thambisa ilizwi Nkosi kwanazo zonke izithethi nabevayo, kwaye wanga umoya oyingcwele angangena kwaye abe ngumenzi welizwi ngobu busuku phakathi kwethu, ngoba sikucela egameni lakhe. Amen. Hlalani phansi. Ngomso kusasa ndiyaqonda sisidlo sakusasa samadoda angoosomashishini be-full gospel ngokuqhelekileyo apho banesahluko ndinechama lokuthetha kwisidlo sabo sakusasa. Ukuza kweli xesha lowo kuphela kombutho ongenguwo umbutho kodwa kuphela kweqela endingowalo ngamadoda angoosomashishini angamaKristu, kwaye ngoku nje ndibenzela intetho kumazwe ngamazwe. Ngoku ngobu busuku siyathemba ukuba oku kuhlangana akuyi kuba lilize. Ndize kuni ndidiniwe umqala ophelileyo kwaye ndafumana ukumingxana kwesifuba okuncinci. Ndivela ekuThusana apho ngenene kulungileyo kwaye komile, ndaze ndeza apha kwaye ngenene kulungile kwaye kumanzi. Ngoko ukho okucacileyo kuphikisana. Ukuba nina nonke ninawo onke amanzi ngapha, ukuba nje ningawathumela pheshe yakho yethu indlela, siya kuyivuyela loo nto. Kodwa aninakukwenza oko kakade. Kodwa ndikuxelela into enye, kukho umzekeliso phaya. Zonke izinto zethu eArizona, imithi yethu izele ameva, yonke into inemeva kungenxa yokuba komile. Ngoku ukuba esasihlahla sinye besikhule phesheya apha ibiya kuba ligqabi elihle elithandekayo, yabona, alinamanzi. Naso isizathu sokuba ibe limeva, kwaye xa ibandla lithi lingabi nawo amanzi obomi liyoma, kwaye libe nokuhlaba nalo lihlabe kwaye libethe yonke into. Kodwa apho amanzi obomi athululekayo ayalivula igqabi alenze lithambe limpuluswa kwaye libe nobumnandi libe ngcwele kwaye lamkeleke kuThixo. Ngoko yanga iNkosi uThixo ingasinkcenkceshela ngobu busuku ukuze singabi ngameva kodwa sibe ngamagqabi alungileyo, ukuze abantu abalukhuni kwingqeqesho babe ngabahlala phantsi komthi womthunzi wethu kwaye bafumane ukuphumla emiphefumlweni yabo. Ngoku ndifuna ukuthatha itekisi ngobu busuku ukuba iNkosi iyathanda, kwaye ndicala lo mboko wokuthetha mncinane nje kufutshane kangangoko ndinako ngenxa yokuswela ilizwi. Ndifuna ukususela ekufundeni apha kumaHebhere okuqala, umqolo wokuqala. Ndifuna ukuthatha itekisi kaUthixo ezazisa ngeempawu zakhe zemvelo. Ndingakuphinda oko kwakhona ngenxa yokuba ndiyayazi ukuba ezi zandi zimbi apha. UThixo uzazisa ngeempawu zakhe zemvelo. Ngoku, uninzi lwayo nantoni na lwazeka ngeempawu zemvelo zayo. Kwaye ndinazo ezimbalwa izibhalo apha endinga kwaye nokubhaliweyo endingathanda ukubhekiselela kuko. Ngoku, uphawu lwemvelo lwayo nantoni na lwazisa ukuba iyintoni. Ngoku, njengakuyo yonke indalo, iintyatyambo ziyazeka amaxesha amaninzi ngophawu lwemvelo lwazo. Ukuba zisondelelene ezohlobo olunye kolunye, uphawu lwemvelo lwaloo ntyatyambo luya kuyazisa ukuba iyeyiphi intyatyambo. Kwaye kubomi basendle amaxesha amaninzi ndingumzingeli kwaye kufuneka ulwazi uphawu lwemvelo lwesilwanyana osizingelayo. Okanye amanye amaxesha ungakhohliseka ngokuqinisekileyo. Ukwenzela umzekelo, njengegusha yohlobo lwelitye kude phezulu eBritish Columbia, bendiphantsi kanye kweYukon kulokwindla ludlulileyo. Abambalwa kubazalwane apha ngoku babe kunye nam. Kwaye sasizingela. Ngoku, ukuba ubungawazi umahluko xa ubulandela umkhondo wegusha okanye ixhama, ubungena kuwuxela umahluko ngaphandle kokuba ubungohlakaniphileyo umzingeli. Ngenxa yokuba zenza uhlobo olunye lemizila, ziyatsiba xa zibaleka. Kwaye ngoko, ubone enye indi kumgama nentloko yayo isihlekile ngoba kuya kuba nzima ukuba uwazi umahluko. Zimalunga nobungakanani obunye ukunqamleza le ndawo yomlenze imhlophe njengexhama kuya kuba nzima ukuzixela. Kodwa iimpondo zayo ziyalwazisa uphawu lwemvelo layo. Ngazo iimpondo. Igusha inophondo olujikelezayo kwaye ixhama linezitsolileyo eziphumayo. Kwaye enye into, ixhama belingeke liye phezulu ngokuqaphelekayo kangako ukuya kudla. Kwaye ngoko ibhokwe ihamba nayo kukho uphawu lwemvelo kwibhokwe kwanegusha ekuya kuthi kufuneke uwazi umahluko kuzo xa ubuphezulu ngenxa yokuba zombini zihlala phezulu entabeni. Ufuneka uwazi umahluko. Kodwa ukuba uyaqaphela ibhokwe iyazikhubekisa njengokuba ihamba apho igusha ilubeka unyawo lwayo phantsi kanje njengokuba ihamba. Uphawu lwemvelo lendlela eyenza ngayo umzila wayo. Usazi isilwanyana sakho osizingelayo ngeempawu zemvelo zento esiyenzayo kwanendlela esenza ngayo kwanento esiyidlayo kwanayo yonke into iyazazisa ngophawu lwemvelo lwayo. Kwaye ngoko utsibele esinye kwaye ubukele into eyenzekayo. Ungaxela indlela ezihamba ngayo. Ungaxela ngophawu lwemvelo lwezilwanyana ezahlukileyo. Ngoko, wakhe wayiqaphela, andazi nokubani nazo apha okanye hayi, iYellow Hammer, kuhle, iFlicker, elichanekileyo igama lazo, kwanentaka icekuceku. Intaka icekuceku imalunga nobungakanani obunye nobeYellow Hammer. Kwaye, uzibone zombini zibhabha, zona zombini zimalunga nohlobo olunye lwentaka. Ukuba awunakuwubona umbala, kodwa nje, uzibukele. Ungaxela ukuba yeyiphi iYellow Hammer. Intaka icekuceku ibhabha ngokungekude umgca othe tye. Kodwa iYellow Hammer iphaphazelisa amaphiko ayo. Ngexa ewaphaphazelisa amaphiko ayo, iyehla ize inyuke. Iyehla ize inyuke. Emva koko, inyuke. Yabona, izenza kwimo yokutsiba. Kanjeya, kwaye ungaxela olo luphawu lwemvelo lweYellow Hammer. Indlela ebhabha ngayo. Ukuba uyaqaphela, isagwiki xa siphuma indlela esinyuka ngayo, kwaye ke ubukele xa ukwindawo edama amanzi emvula, apho isagwiki singakhona kunye nesnipe. Nina bazingeli, niyayazi loo nto. I-Wilson snipe kwane-Jack snipe zizazisa ngendlela eziphuma ngayo nendlela ezihamba ngayo. Zizazisa ngophawu lwemvelo lwazo lokubhabha, okokuba luluphi uhlobo lwentaka eziyiyo. Ngoko ke, ukuba nje ubuzivile, ungaxela nje ukuba ibiyintoni, indlela ephume ngayo, into eyiyo, ngophawu lwemvelo lokubhabha kwayo. Njengendoda nomfazi, bobabini bangabantu, kodwa umfazi unezahlukileyo iimpawu zemvelo kwindoda. Bendifunda apha kwixesha elithile elidlulileyo malunga noSolomon nekumkanikazi. Andikakhe ndize ndifikelele ekushumayeleni umyalezo wam omncinane apha kuni ngekumkanikazi yasemazantsi. Inyuka isiza kubona uSolomon waye ubona esasipho sokucalula. Bendifunda malunga naloo nto apha kungekudala kwaye bathi ukuba elinye lamaqashiso elathi labekwa phambi koSolomon yayikukuba lo kumkanikazi wathatha umfazi okanye abafazi gxebe waze wabanxibisa njengendoda. Ngoku oko kwakuyinto engaqhelekanga kulaa mhla kodwa ihamba namaxesha okuqinisekileyo namhlanje kwaye niyazi ukuba oko akulunganga. IBhayibhile ithe umfazi akumele ayenze laa nto. Kulisisikizi ukuba umfazi anxibe impahla ephathelene nendoda kwaye uThixo ongaguquguqukiyo wakuthetha oko. Ngoko oko kuyinyaniso. Ngoko sifumanisa ukuba uSolomon zange enze ngaphezulu kokubabukela, wenza ukuba bahambe okanye benze into ethile, kwaye ngokukhawuleza wathi ngabafazi, yabona, wayenokuxela ngophawu lwemvelo lwalaa mfazi, indlela awaziphatha ngayo okokuba wayengumfazi kwaye hayi indoda. Kwaye ngoko phantse nantoni na ngalaa ndlela ngeempawu zemvelo zayo njengokuba abantu abaninzi bengamanxele kwa nabasebenzisa isandla sokunene ziluphawu lwemvelo lwendlela abaziphatha ngayo. Ungaxela ukuba ngumntu osebenzisayo sokunene isandla okanye inxele ngendlela aziphatha ngayo, ngendlela abolula ngayo ngesa sandla sasekunxele maxa onke okanye isandla sasekunene. Kwaye khumbula Yesu wayenento efana leyo ukuba izandla ezimbini ziphantse nje ziyafana, zinohlobo olunye lwemigca yoobhontsi, imigca yeminwe, iminwe yemihlanu, ucikicane, owokukhomba, wanento enjalo. Njengokuba isandla sokunene kwanesandla sasekhohlo zinohlobo olunye lwemini ngokuqhelekileyo obungakanani obunye besandla nje ngokuthe ngqo. Kwaye kuphela komahluko okhoyo kuzo ukuba esinye sesekhohlo kwaye esinye sesokunene. Nango kuphela umahluko ongawuxela, esinye sesekhohlo esinye sesokunene. Ke ngoko kuko okuya uYesu wathi ndingawisa inqaku elincinci apho. UYesu wathi kuMateyu 24 ukuba iimpawu zemvelo zomoya ziya kuba nokuthile ukufana ngemihla yokugqibela, zisondelelane kangangokuba ibe ibinokulahlekisa abo banyuliweyo ukuba bekunokwenzeka. Yabona, beziya kuthi nje uthatha isandla sakho uze nje usibambele phezulu. Yabona, ukuba awuqapheli esinye sazo sijongeka njengesinye ngayo yonke indlela, kodwa esinye sazo sesekhohlo kwaye esinye sesokunene. Yindlela leyo imimoya eyiyo kumhla wokugqibela iyafana ngandlela ithile, kodwa inophawu lwemvelo eliyazisayo. Omnye ulungile kwaye omnye awulunganga, kwaye inako ukwazeka ngophawu lwemvelo lwayo. Umoya kaThixo unako ukwazeka ngeempawu zemvelo zawo. Yabona, umoya kaThixo kwanomoya webandla. Kukho umoya webandla kwanomoya kaThixo ongafaniyo ngokuqinisekileyo nomoya webandla konke konke. Kukho umoya wehlelo, kukho umoya welizwe, kukho umoya wesizwe. Sonke isizwe xa ndiya khona uhamba ungene phaya fumana umoya owahlukileyo. Ndaya eFinland abantu abalungileyo, kodwa kwakukho umoya wobufinishi. Ndiya ezantsi eJamani, kukho umoya wobuJamani. Apha kungekudala bendisiya nomfazi xa besisahlala eIndiana iminyaka embalwa eyadlulayo, ngapha kwencinane ivenkile ephangaleleyo. Bendisandula nje ukufika ekhaya, bekufuneka siye kufuna ukutya okuthile. Kwaye endleleni yam eyangaphaya sa bekulixesha lehlobo, ndingangayikholwa le nto, kodwa safumana inenekazi elinxibe ilokhwe kwaye ibingaqhelekanga kakhulu. Ndiyandothusa ndathi, jonga phaya, oku yakukhangeleka kungaqhelekanga. Laa mfazi unxibe ilokhwe, bonke abanye babo benxibe iimpahla ezingabikuko ukuba ngumfazi. Kwaye wathi ndathi, kuhle, lowa njengomoya wobuMelika. Yabona, umoya weMelika ngoku, umoya weMelika kumele ibe sisizwe sobuKristu, kodwa umoya wesisizwe ayibubo ubuKristu. Singabizwa ngokuba sisizwe sobuKristu, kodwa isisigidi semayile kusuka kubo ngophawu lwemvelo. Ngoko lo mfazi ndathi, wathi, kuhle, asingawona thina amaMelika. Ndathi, hayi, sihlala apha, eli lilizwe lethu, sihlala kulo, siyalithanda, lisesona sizwe singcono ehlabathini, kodwa nangoko asingawo amaMelika. Ndathi, sizalwe ngokusuka ngasentla, umoya oyingcwele uhlile, kwaye singabobukumkani, asibubo beli hlabathi. Ndathi, naso isizathu sokuba oodade bethu banxibe iilokhwe, babe neenwele ezinde, bangabuqabi ubuso. Yabona, iimpawu zemvelo zabo zibachaza nje ngobungcwele enkosini okuvela ngasentla. Ngoko ke sifuna ubukumkani, sifuna ikumkani ize kwaye yamkele abaphantsi kolawulo lwayo ebukumkanini bayo. kwaye baziwa ngezabo iimpawu zemvelo ukuba ababo ubutyebi asibubo obeli hlabathi okanye obesi sizwe bobangasentla ebuqhaqhawulini ngoko ke bakhangela isixeko esimakhe nomenzi waso unguthixo bayezeka ngokufanelekileyo ndinqwenela ukuba bendinelizwi elaneleyo lokushumayela kuni ngobunye ubusuku kodwa ndiphuma ecaleni kokuya ngoku yazeka ngeempawu zemvelo zayo sifumana umzekelo omhle apha ngexesha likaisrayeli bangena kwilizwe elalithenjisiwe kwaye uthixo wayebabizile ngokwesithembiso sakhe waxelela uabraham ukuba uyaku imbewu yakhe iyakuba kwesi sizwe singaqhelekanga iminyaka engamakhulu amane aze ke amhlangule ngesandla esikhulu esinamandla baze baye elizweni ngoko lalithenjisiwe lalibaleka ubisi nobusi kwaze ngoko xa lasondelayo ixesha lesithembiso kweza ufaro wayengazange aluqonde ulungiselelo olukhulu lukayosefu awayenalo phakathi kwabo kwaye oku uthixo wavelisa umprofeti ogama lingumoses kwaye indoda yayifundisiwe kubo bonke ubulumko bamayiputa akukho mathandabuzo ukuba waye eyinkulu ehlakaniphileyo ekrelekrele indoda uba wayenokuwafundisa amayiputa ubulumko kwabonakala ngathi yindoda ekufaneleyo ukusindisa kodwa uyabona into esiyibiza ukuba kukusindisa kwanento uthixo ayibiza ukusindisa ngothile umahluko ngoku bukela le ndoda nako konke ukwenza izinto ngendlela eyamkelekileyo kwayo wayesazi ukuba wazalelwa ukuba abasindise abantwana bakwaisrayeli nangona enayo yonke imfundo yakhe oko kuphela wayekwazi kwaye nokwazi ukuba wayebiziwe nguthixo ukuwenza umsebenzi wayenayo yonke yakhe wayenayo isidanga sobugcisa sakhe kwane-PhD yakhe ne-LLD kwaye neento ezinjalo kwaye waphuma ukuya kusindisa uisrayeli waze waba kukusilela okupheleleyo ngokuqaphela wabonakala ngathi yena esele enonyawo etroneni eyiputa ukuba abe ngufaro ukuba wayenokuba sindisa abantwana bakwaisrayeli emveni kokuba ethe waba ngufaro ngenxa yokuba wayengolandelayo emgceni etroneni kodwa uyabona ukuba ekuyenzeni ngaloo ndlela kwakungayi kulazisa uphawu lwemvelo likathixo ekusindiseni abantu bakhe wathi uya kubasindisa yena uya kubasindisa ngesinamandla isandla hayi umoses ngomkhosi onamandla kodwa uthixo ngesandla esinamandla sifumanisa ukuba lo mprofeti wabaleka wemka waze wasentlango iminyaka engamashumi amane wamthatha ufaro iminyaka engamashumi amane ukugqobhoza afake imfundo kuye kwaze kwamthatha uthixo iminyaka engamashumi amane ukugqobhoza ayikhuphe kuye ngoko siyafumanisa ngenye imini ukuba yena kumva wentlango wahlangana nenkosi uthixo kwityholo elivuthayo kwisimo sentsika yomlilo ihleli etyholweni kwaye wacelwa ukuba akhulule izihlangu zakhe okokuba umhlaba wayemi kuwo wawungcwele ngoku jonga le ilungileyo ichubekileyo ifundileyo indoda eyayiyo bukela ukuguquka kweempawu zemvelo zakhe emveni kokuhlangana kwayo nothixo wenza eyona ngamanye amaxesha uthixo wenza izinto ngenjalo ukuba lula indlela kwaye nenjalo ukuba bubudenge indlela ngokwendlela yenyama yokucinga qaphela indoda ebikukusilela ukupheleleyo nayo yonke imikhosi yaseyiputa kwaye nezinto zonke ezimngqongileyo ukuyenza intando kathixo nayo yonke imfundo yakhe ubudala obuyiminyaka engamashumi amane ubudala esencotsheni yamandla obomi bakhe nanku elapha amashumi asibhozo iminyaka obudala kwintsasa elandelayo nomfazi wayo ehleli ngokugxabalaza kwi-esile enosana kwicala lesinqe sakhe kwaye inentonga esandleni sayo isihla isiya eyiputa ukuya kuthabatha ulawulo uthetha ngokubonakala okuhlekekayo kodwa okuya kwakubonisa iimpawu zemvelo zikathixo ngenxa yokuba wayenendoda eyayikulikholwa ilizwi lakhe nako konke ke into ngayo yayiyo ungakhe ufane ulicingele ubhukuqo olwenziwa indoda enye isiya eyiputa apho umkhosi wawusilele kodwa yayiyintoni uphawu lwemvelo lwakhe ubuchule bakhe babuguquliwe wayehamba egameni lenkosi ndinguye ndinguye into ngayo yayiyo waluthabatha ulawulo wayenza ngenxa yokuba wayehamba kumandla enkosi endleleni yakhe ekhokela uIsrayeli ephuma esiya kwilizwe lesithembiso wahlangana nomzalwane wakhe umzalwane wakhe wehlela uMowabi ngoku uMowabi nangayiphi indlela babengengoba hedeni abo yayingabantwana bentombi kaLothe komnye wabantwana babo kwaphuma uMowabi ngoku phaya phezulu ifuna uqaphele ezi zizwe zimbini zisekuchasaneni apha eyiputa esincinane esizalisekileyo kungekho sizwe sokuya kuso akukho zintloko zolawulo okanye akukho kumkani okanye nanye into okanye nabaphi na abahlonipheki phakathi kwabo nje abantu abasendleleni yabo eya kwilizwe lesithembiso kwaye nako kufuneka badlule kwilizwe likaMowabi belisemgceni kanye wesithembiso kwaye uMowabi naye babengabakholwa kuYehova kwaye babe nabaprofeti kwaye uIsrayeli wayenomprofeti zombini zazinabaprofeti kwaye ngoko qaphela babefike kwindawo apho umprofeti wesizwe esicwangcisiweyo wayesihla esiza kuqalekisa esinye esi isizwe ngenxa yokuba sasingusithubeni nje singenayo indawo eqinisekileyo yokuhlala ngoko behla beza kwaye bukela abo baprofeti babini xa kufikwa ekuthetheni ngokweziseko bobabini babechanekile kanye ngenxa yokuba qaphela uBileham ubhishophu wamxelela ngoku ndakhele izibingelelo zibe sixhenxe isixhenxe linani elipheleleyo likathixo limele izigaba ezisixhenxe zamabandla iintsuku ezisixhenxe zokudala nokunjalo ngoku qaphela isixhenxe uthixo upheleliswa kwisixhenxe izibingelelo ezisixhenxe kwaye kwisibingelelo ngasinye ubeke inkunzi yenkomo ngoku sisokanye esifanayo isibingelelo ababenaso ezantsi kwinkampu kaIsrayeli nako besezantsi kwaIsrayeli nesibingelelo esinye abanaso phezulu apha kwaye nedini elifanayo inkunzi yenkomo nenkunzi yenkomo umprofeti nomprofeti izizwe ezimbini ekuchasaneni ongogqibeleleyo umzekelo wemini esiyiphilayo ukuba besinexesha lokungena kuloo nto qaphela uthixo esenza oku ngokomzekeliso ukuba singayifumanisa ukungqamanisa ngoku nokunye uBileham wayefuna inkunzi yegusha kwisibingelelo ngasinye oko kwakuthetha ngokukholo lwakhe kumesiya ozayo inkunzi yegusha igusha eliduna elo lidini elinye ababenalo ezantsi kwaIsrayeli ezantsi kwinkampi kaIsrayeli apha phezulu ngakwaMowabi ngokukweziseko babechanekile bobabini kodwa qaphela ngokweziseko kwimfundiso kodwa umprofeti omnye ezantsi kwinkampu kaIsrayeli wayeneempawu zemvelo zikathixo nelizwi likathixo wahlala nesithembiso sikathixo sesiya sigaba ngenxa yokuba wayesemgceni esiya kwilizwe lesithembiso yabona ngoku ngokuphathelene nendima yeziseko uBileham uBalak wayenokwazeka nje ukuba uMoses wayenjani kodwa uyabona uMoses ekubeni ongochanekileyo umprofeti kathixo wayengenazo zodwa iindima zeziseko kodwa wayenokuzazisa kukathixo yabona wayesemsebenzini kanye into eyayithenjisiwe kwesiya sigaba hayi yesigaba sikanowa kodwa eyesigaba ngelo lixa ndiyakunisa kwilizwe elibaleka amasi nobusi babesendleleni yabo kwaye uIsrayeli wayezibandakanye nomprofeti wabo uMoses nomyalezo wesiya sigaba iimpawu zemvelo zikathixo zisazeka kuMoses intsika yomlilo yayimlandela wayekwanaso nesicamagushelo sisebenza hayi ukuthetha ngaso kodwa enaso sisebenza hayi into eyakubakho into ekhoyo kanye ngoku qaphela wayenenyoka yobhedu yayiphakanyiselwe izigulo nezifo zabantu ngoko ke uMoses wayesebenza impiliso engcwele wayenesicamagushelo inyoka yobhedu ziluphawu olumele ukuba uthixo wayesenkampini kwaye abantu babejonga kulanyoka yobhedu kwaye bephiliswa. Kwaye kwanalo neliwa elibethiweyo limlandela, kwaye oko kwakusazisa uThixo ukugcina amanzi obomi phakathi kwam uvuyo nosindiso okokuba abayi kutshabalala kodwa babe nobomi obungenasiphelo. Ibisisithunzi elaliwa libethiweyo entlango alisithunzi sikaKristu ebethiwe. Ngoko babehamba emgceni wesithembiso oko kwakusesinye isazisi ukubonisa uphawu lwemvelo likaThixo nokuba wayekwiziseko kanjani omnye lo ngelizwi wayenako ukuma kwiziseko kunye nokuzazisa kwanophawu lwemvelo likaThixo phakathi kwabo uThixo wazazisa. Abaprofeti ababini bobabini bengabaprofeti kwaye bobabini bemikwiziseko kodwa uThixo wazazisa iimpawu zemvelo zakhe kuMoses ngenxa yokuba wayenazo iimpawu zemvelo zikaThixo zikunye naye. Ngoku kwakhona iimpawu zemvelo zikaThixo zisoloko zizezamandla angaphezu kwendalo ngenxa yokuba yena ungamandla angaphezu kwendalo uThixo ungamandla angaphezu kwendalo. Akuqhelekanga soloko ekucingeni okungokokuhamba kwezinto namaxesha wawo umhla. Uyayazi loo nto uThixo ube engosoloko eyiphazamisa injongo yomntu wamaqela ezenkolo kuso ngasinye isigaba esakha sadlula. Kwaye akukho nangalinye ilixa apho umntu okanye iqela labantu elakhe lazicwangcisa kunye phezu komyalezo ingengabo abathi bafa baya kwindawo yokugcina kwaye abazange bavuke kwakhona. Akukho mbali. AmaLuthere, amaRhabe, amaWesley, amaBaptist, abakwaMoya, kwanokunjalo, akuzange kuvuke kwakhona. Xa bathe bayenza iqela, uThixo usebenza nesiqu ngasinye. Qaphela, akaqhelekanga kangako kwindlela yokucina. Yabona, siphambukela ecaleni ngokokuhamba kwezinto, kwaye kufuneke siyikholwe ngolu hlobo. Aze ke uThixo afike ajikele nelizwi lakhe athe walithembisa, aze azazise kwela lizwi eli qela alinako ukuya kulo ngenxa yokuba alikholelwa kulo. Yabona, sele ligqibile ukuzinqumla lizisuse kulo. NjengoYosef wayengunyana kaDavid kwaye eyindoda elungileyo. UYosef umyeni kaMariya wayeyindoda elungileyo kwaye ngaphandle kwamathandabuzo wayeyifunda iBhayibhile iincwadi ezisongwayo ngokuqhubekekayo ngenxa yokuba kwaye wayekhangela uMesiya oza kuza kwaye wayemele ukuba uyakwazi oko izibhalo zithe oku uya kwenzeka. UIsaya wathi intombi iyakumitha. Kuhle. Ngoku wayehlobene nale ntombi iselula uMariya enokuba wayeneminyaka eli-18 ubudala kwaye yena enokuba wayemdala ngokuthe cacatha kwaye ngoko xa babeganelene ukutshata uvela eza kuba ngumama. Ngoku okuya kwakunobunzima kuYosefu ukuba abe nokuzinza kokuya. Akukho mathandabuzo ukuba uMariya wamxelela ngokundwendwelwa kukaGabriel, kodwa siyaqaphela indlela isimilo sakhe esasimkhokhela ngayo. Wayeyithandabuzo ngoku wayefunyenwe eza kuba ngumama phambi kokuba batshatiswe kwaye eBhayibhileni esiyasohlwayo ukufa ngokuxulutywa ngamatye. Umfazi ongatshatanga abe eza kuba ngumama wakufanele yaxulutywe ngamatye. Kwakungekho luhenyuzo kwaSirayeli, kwakukhutshelwa ngaphandle. Ngoko sifumanisa kwiDeuteronomy isixelela oko. Ngoko sifumanisa ukuba uMariya wabonakala ngathi wayezama ukumsebenzisa uYosefu nje abe lukhuselo kwisenzo esithile asenzileyo ngenxa yokuba ukuba wayefunyenwe sele eza kuba ngumama phambi kokuba batshate, ngoko kumele axulutywe ngamatye kwaye kumele afumane ngoku umntu othile ongathi ame njengokhuselo lwakhe kwaye oko kwabonakala ngokukhulu ngokungathi yiloo nto awayezama ukuyenza. Kodwa uYosef ejonga kuloo mehlo wakhe makhulu mahle kwaye wayesithi, "Yosef, uGabriyeli uthe kum, umoya oyingcwele uza kusibekela kwaye le nto iza kukhawulwa kuwe kuwe yeyomoya oyingcwele nguThixo. Yile nto iza kubizwa ngokuba ngunyana kaThixo." Kwaye uYosefu wayefuna ukuyikholwa loo nto kodwa yayingaqhelekanga kangako. Oko akuzange kwenzeka ngaphambili kwaye oko yindlela nje kuyiyo namhlanje. Ukuba kuphela besinoku ukuba bendinendlela ethile yokwenza abantu babone ukuba ukungaqheleki kwayo nayiphi na into ukuba iyaziswa lilizwi Ngoko, impawu zemvelo zayo ziyayiqondakalisa ukuba yintoni. NguThixo ekwisenzo. UYosef wakufanele abe ukwazile oku. Wayefanele abe uyazile intombi yakumitha. Kodwa wayenyanisekile malunga nayo. Wayengafuni kumala bucala. Kodwa wayecinga ngokuyenza. Yaze ngoko, ingelosi yenkosi yabonakala kuye ephupheni. Wakhe wayifuna ukuba kwakutheni ukuze yabonakale ephupheni. Kwakungekho baprofeti ngaloo mihla. Iphupha labo lalilula kakhulu, lalingadingi kutolikwa. Wathi, Yosef nyana kaDavid, musa ukoyika ukumthabathela kuwe uMaria umfazi wakho, kuba oko kukhawuliweyo ngaphakathi kwakhe kungomoya oyingcwele. Yabona, ngoko, oko wayiphelelisa apho. Yabona, weza kuye ephupheni okwesibini. Kodwa, uyabona, kwakungekho mprofeti phaya wokulazisa elalizwe ukuba yiyo le ntombi eza kumitha. Yabona, ke ngoko ke wabonakala kuye ephupheni ngenxa yokuba wayeyenyanisekileyo kwaye elilungisa kwanendoda elungileyo. Kwaye ndiyakholwa ukuba uThixo uyakuza nakuyo nayiphi na indoda elungileyo ngandlela ithile aze azazise izenzo zakhe ezilungileyo kuloo ndoda ukwenzela isigaba. Ukuba loo ndoda ibizelwe eso sigaba nguThixo. Ngoku, kodwa ibingaqhelekanga kangako, babengenako nje ukuyiqonda into eyiyo. Kodwa soloko ukubonakala ngokwelizwi elithenjisiweyo lesigaba. Konke oku kungaqheleki. Ngoku, kukho abantu abathile abangajikeleza baze bathi kuhle. Oku akuqhelekanga nguThixo lowo. Oku akuqhelekanga. Kodwa, yabona, kufanele yaziswe ngelizwi kwaye ilizwi nguThixo. Yabona, kwaye ke uphawu lwemvelo loku lwazeka yayaziswa ukuba ngubani, ngoba uThixo wathi oku kuya kwenzeka, kwaye kuyenzeka. Yabona, uphawu lwemvelo lwayo lilizwi likaThixo lisazeka ngophawu lwemvelo lwayo le nto iqhubekayo. Wathi ngemihla yokugqibela uyakuthulula umoya oyingcwele. Wakwenza oko, iimpawu zemvelo zayo zayazisa ukuba yayinguThixo, ilizwi lakhe lithenjisiwe. Yabona, soloko izazisa ngoku. Soloko, lonke ixesha, ilungisa ilizwi, xa ilizwi lithethwe ngokuphosakeleyo. Wakhe wayiqaphela, kwakukwimihla kaNowa, okuya kwasilungisa esa sigaba senzululwazi, ukuba uThixo wayeza kuzisa amanzi esihla iphuma emazulwini. YayinguMoses, yabona, owakulungisayo, xa bonke babezinzile phantsi iphuthi, kwaye nezinto ezinjalo. Kodwa ilizwi likaThixo, kwakufanele lize lizokwazeka. Kwaye inyaniso yelizwi iyasilungisa isiphosiso. Mandikubuze into ethile, singangena nzulu kancinci apho, andimelanga kushumayelwa isifundo okanye imfundiso. Kodwa mandikubuze nje into ibenye. UYesu wayelilizwi, siyakwazi oko. IBhayibhile ithe kunjalo, uYohane ongcwele, sahluko sokuqala. Ekuqalekeni ube ekho ulizwi, waye ulizwi kunye noThixo, waye ulizwi enguThixo, waze ulizwi waba yinyama, waze wahlala phakathi kwethu. Uselilo ilizwi. Ngoko, xa wayenako ukuqiqa iingcinga zabo, babemele ukuba bayazile ukuba oko yayililizwi, ngenxa yokuba ilizwi likaThixo lithe nantso into ayakuyenza. Wayengumprofeti. Ngoku, qaphela, sifumanisa ukuba xa wazalwayo, malunga neminyaka elishumi elinesibini ubudala, waya phezulu esidlweni somnquba, kwaye babeye phezulu phaya kwepasile, kwaye kwindlela yabo ebuyayo, babehambe uhambo lweentsuku ezintathu, baze balahlekane naye, beqiqa, becinga gxebe, beqikelela ukuba wayephandle kunye nabantu babo. Singenza isifundo ngokuphuma koko, ininzi loo nto namhlanje. Ngoku wena mwisile mbhaptisi mrhabe mlutere mkatolika nantoni nawo yabona, wenza laa nto inye. Uyaqiqa ngenxa yokuba uWesley wayenemvuselelo enkulu, uLuther wayenemvuselelo enkulu, okanye abakwamoya babenemvuselelo enkulu. Uyaqiqa ukuba ukunye nabantu ngexa ngamanye amaxesha engekho phaya, bahamba besiya kumfuna. Bamfumana phi? Apho babemshiye khona, eYerusalem. Kwaye xa bamfumanayo wayesenza ntoni? Inkwenkwe encinci ishumi elinesibini iminyaka obudala, kunokwenzeka ukuba wayengazange asingene isikolo, engenako kungaphezu koko umama wakhe wayemfundise kona, kwaye naku elapho etempileni exoxisana nabo babingeleli malunga nelizwi likaThixo, kwaye babekhwanqisiwe bubulumko balo mntwana. Kutheni? Wayeyelilizwi. Ngoku, qwalasela, kwaye ngoku, ndingenzi ukunganihloniphi nina bantu bangamakatolika ababiza uMaria umama kaThixo. Kodwa nje, mandinibonise imposiso encinane apha. Ukuba ibandla lakhiwe phezu kukaMaria, qwalasela kwenzeka ntoni. Gogo, wenyuka, weza, waze wathi. Oh, ubawo wakho nami, besikufuna sinenye mbezi. Qwalasela la ntetha. Wasingela phansi ke ubungqina bakho. Wathi, ubawo wakho nami, besikufuna sinenye mbezi. Qwalasela elalizwi, wayelilizwi. Wathi, anazi na ukuba ndimelwe kukuba semicimbini kabawo wam. Qwalasela elizwi lilungisa imposiso. Kanye phaya phambi kwabo babingeleni. Wabonakalisa ubungqina bakho. Wayethe ukhawulwe ngumoya oyingcwele. Kwaye nako apha esithi uYosefu ngubawo wakhe. Yabona, elalizwi liyibamba ngokukhawuleza. Waye lilizwi. Ngoku, niyazi inkwenkwe eminyaka elishumi elinesibini ubudala ebingenakuyenza la nto. Waye lilizwi. Waye lilizwi elithethiweyo lesiya sigaba. Ke, ngoko ke, olwazekayo uphawu lwemvelo lukaThixo. Lwaliku Kristu, walungisa imposiso. Wathi, wathi, kutheni singabafundi baka Moses. Yabona, wathi, ukuba beningabafundi baka Moses. Yeni ndazi mna. Wabhala ngam. UMoses wathi, uYehova uThixo wenu uya kunivelisela umprofeti onjengam. Yeni ndazi mna. Ukuba benimazi uMoses. Kwaye, yabona, ilizwi lisoloko liyilungisa imposiso yomhla. Kodwa abantu abathandi ukuyikholwa. Bayabambelela nje kanye ngokuqhubekekayo, nje ngokufanayo. Kodwa, uYesu walungisa owakhe umama. Kwaye umama wakhe waye kwimposiso. Ukuba wayesele etshilo ukuba lowo yayingumntwana okhawulwe kuye ngomoya oyingcwele. Kwaye apho kujika ubungqina bakhe aze athi uYosefu yayingubawo wakhe yayingubawo kaYesu. Ngoku ukuba uYosefu ukuba wayengunyana kaYosefu ukuba wayesemicimbini kabawo wakhe ngewayesezantsi kwivenkile yomchweni. Kodwa wayesemicimbini kabawo wakhe phezulu phaya etempileni ekhalimela la mibutho. Yabona? Wayesemicimbini kabawo wakhe, inkwenkwana nje eneshumi elinesibini iminyaka ubudala. Nazi na ukuba ndimelwe kukuba semicimbini kabawo wam. Nake naqaphela na, xa uYesu wayelingwa nguSathana, uphawu lwemvelo lwakhe phaya, xa wayesekulingweni kwakhe, lwamazisa ukuba unguThixo ngenxa yokuba wahlala nelizwi. Yabona, kubhaliwe, watsho uSathana. UYesu wathi, kubhaliwe kananjalo, wahlala kanye nelizwi. UThixo kumaxesha akudala, sifundile apha. UThixo kumaxesha amandulo, lawo ngamaxesha akudala. Ngeendlela ezininzi, indlela eziliqela, wazazisa kubaprofeti bakhe ngemibono. Olo, yaye iluphawu lwemvelo lomprofeti, kuxa wayexela izinto kwangaphambili, ize yenzeke. Ngoku, olo, yayiluphawu lwemvelo lokwazeka kwakhe, ukuba uThixo wayekunye naye. Ngoko, oko kumnika amalungelo okutolika ilizwi lalo mhla, ngenxa yokuba ilizwi likaThixo liza kuba profeti, uphawu lwemvelo lomprofeti, ukuba awaliqela kwangaphambili. IBhayibhile yathi, ukuba kukho omnye, uze oko akuthethayo kwenzeke, ngoko mveni yena, kodwa, ukuba akwenzeki, musani ukumkholwa, musani ukumoyika, kodwa elam, ukuba ilizwi lam alikho kuye, kodwa ukuba kuthe kwabakho, ngoko ilizwi lam likuye, oko kukwazeka kwakhe, olo luphawu lwemvelo lomprofeti. Ngoku, uThixo, kumaxesha akudala, yiyo leyo indlela awabonakalisa iimpawu zemvelo zakhe zokwazeka kwakhe emntwini, ngokuthetha ngendoda ebizelwe ukuba ibe ngumprofeti. Ngoku, iBhayibhile iyatsho ukuba uThixo kumaxesha adlulileyo ngeendlela ezininzi wathetha koobawo ngabo abaprofeti. Sikwayifundile ngaphaya kuPetros wesibini ukuba lilonke ilizwi likaThixo labhalwa ngabo. Amadoda akudala aqhutywa ngumoya oyingcwele abhala iBhayibhile. Babe ngabaprofeti, ilizwi liza kubo baze balibhala. Balibhala phansi, bephansi kwempembelelo. Okokuqala, babe ngabaprofeti abaziwayo. Ngoko balibhala ilizwi lempembelelo. Kwaye babe nako ukutolikwa kwesityhilelo sobungcwele ngenxa yokuba yaye inguThixo esemntwini. Ngoko, nantso indlela azibonakalise ngayo kwiimpawu zemvelo zokwazeka kwabo. Imibono yabo ingqinene. Yayiluphawu lwemvelo lukaThixo kubo, ezazisa ebantwini. Ngoku, oko kukuphela kwendlela waba kuKristu ngayo. Umprofeti waye elichaphaza nje elincinci. UKristu waye eyinzaliseko kaThixo. Kwaye uThixo waye ekuKristu exolelanisa ihlabathi kuye. Kwaye impawu zemvelo zakhe zamazisa into awabe eyiyo ngokuthi athi ukuba andenzi imisebenzi kabawo wami ngoko musani ukuyikholwa ukuba andinaso isimilo sikabawo wami ngoko musani ukundikholwa musani ukuwakholwa amabango ami ukuba andinaso isimilo sikabawo wami kum ngoko musani ukuyikholwa konke konke ngoko impawu zemvelo zakhe azikho eziguquke uThixo akanako ukusiguqula isimilo sakhe kungekho ngaphezu kunokuba imvu ingena kusiguqula isimilo sayo okanye naye nantoni na ingena kuziguqula iimpawu zemvelo zayo ngenxa yokuba okoko nje kwisimo soqobo lwayo isimo soqobo lwayo kwaye ukuba uyayiguqula nantoni na ngoko uyiguqula wayisusa kwisimo soqobo lwayo kunjengokuba ungathatha ihagu kwaye ungayihlamba ihagu uze uqabe laa peyinti kumazipho eenzwane zayo njengoko besenza abafazi uze uyilungise ke ngesiqaba milebe uze uyifake kwilokhwe entle khulula laa hagu indala iphume iya kuya nqo emxophozweni ize iziqikaqike kwakhona kutheni ihagu helele apho kodwa kwaye kodwa uyazi awunakukwenza imvana ayinakuyenza loo nto ayinakungena nokungena kolatana ayifuni nto yakwenza nawo ziimpawu zemvelo zayo yabona ungayinxibisa kuhlobo olunye lweempahla kodwa ngokuqinisekileyo ayingeke ngokuqiniseka ayingeke iye umphandle awukhathaliseki ngumphakathi ngoku uThixo ekubeni engumthombo wabo bonke ubomi musani ukusilela ukukufumana oku ndiyazama ngokwako konke okungaphakathi kwam ukunenza nibone into ethile yabona yeyokwenzela okunilungileyo zihlobo yeyokwenzela nina yabona andizanga apha nje ukuba ndibone andizanga apha bekungekho enye indawo yokuya ndize apha ngenxa yokuba nemvakalelo yokuza apha ndivakalelwa ukuba ulungiselelo inkosi endinike lona kumele luboniswe phakathi kwabantu apha kwaye ndizama ukunenza nibone into ayiyo ngenene uThixo ngoku ulilizwi lakhe elithenjisiweyo usoloko elilizwi kwaye uyazazisa ngophawu lwemvelo alithembisileyo isimilo esithile siya kuvela ngexesha elithile oko uselizwini ngoko uphawu lwemvelo lwaloo mntu omele ukuvela luyamazisa ukuba nguye lo mntu ngaso isizathu sokuba uYesu abe ngulowo wayenguye babemelwe kukubona oko akumangalisi ukuba babezimfama into wathi nangona enze angako ubuninzi imimangalisi babe bengenako ukukholwa ngenxa yokuba uIsaya wathi banamehlo babe bengaboni kwaneendlebe babe bengeva yabona isigaba ngasinye hayi kuphela esakhe isigaba kodwa isigaba nesigaba njani uThixo kumaxesha akudala ngeendlela ezininzi nangoko babengenakho nje ukuyifumana ngoku iimpawu zemvelo zakhe azikhe zisilele zisoloko ziyinto enye ngoku khumbula uphawu lwemvelo lwakhe uphawu lwemvelo lukathixo alungekhe lusilele ukuba luyasilela ngoko uThixo usilele kwaye ibhayibhile ithe umahebhere 13:8 ukuba uYesu Kristu unguye izolo namhlanje nangona phakade ngoko ke unguThixo ongenakuguqulwa nasiphi na isimilo awayesiso ekuqalekeni useseso similo unangoku yonke indlela asebenze ngayo naliphi na ixesha awakhe wenza nantoni na uyenza ngendlela enye lonke ixesha ukuba akenzi njalo sisimilo sakhe siguqukile yabona kwaye iimpawu zemvelo zakhe ziya kubonakalisa into ethile engeyiyo ekaThixo yabona ngoko asiyo uyazi apho njengoko uPaulus wathi ukuba ixilongo lithela nika isande singaqondakaliyo ubani uya kukwazi ukuxhobela imfazwe ukuba ixilongo lithela nika isande singaqondakaliyo ngoku ukuba ixilongo limele ukuvakalisa makubuye umva nantso into ekufanele siyenze ukubuya umva ukuba ixilongo lilila ngezwi makuhlaselwe nantso into esimele ukuba siyenze kukuhlasela kodwa yintoni ixilongo lilizwi likaThixo lazisa uThixo nokubangu nyukani hlalani phantsi buyani umva misani izixhobo nantoni nayo kuyiyo ukuvakala kwexilongo likaThixo kwaye isande esingaqondakali xa iBhayibhile isithi into ethile imele ukuba yenzeke umntu othile athi ow oko kwakusuka komnye umhla oko ngoko kukho isande esingaqondakaliyo apho ngoko awuyazi into omawuyenze uYesu wathi ndinamandla okububeka phantsi ubomi bam ndibuye ndibuvuse kwakhona akukho zwi lingaqondakaliyo apho. Umfazi wathi, siyazi uMesiya uza kufika. Waye xa efikile, uya kusixelela izinto njengoko wenzayo. Wathi, ndinguye, akukho sandi singaqondakaliyo phaya. Ndinguye, aha, amen. Bathi, oobawo bethu badla imana entlango. Wathi, bona bonke bafile. Wathi, kodwa, ndisisonka sobomi esiphuma kuThixo ezulwini. Akukho sandi singaqondakaliyo. Ndingumthi wobomi ovela emyezweni wasedwe. Hayi, akukho sandi singaqondakaliyo malunga noko. Ngokuqinisekileyo alikho, akukho nto engaqondakaliyo malunga noko. Wayeqinisekile kwinto nganye awayeyenza. IBhayibhile ayiniki sandi singaqondakaliyo, yazisa uphawu lwemvelo lukaThixo ekuvakaliseni kwayo. UYesu wathi kuYohane ongcwele ishumi ngoshumi amathakanesixhenxe, ukuba andenzi imisebenzi kabawo wam yintoni, kwaye andinaso esaa similo sikabawo wam ngoko, musanukundikholelwa. Zona zizo zazisa isimilo sakhe esikum, iimpawu zemvelo zakhe. Ngenxa yokuba ubawo lilizwi, ekuqalekeni ube ekhona ulizwi, waye ulizwe kunye noThixo, waye ulizwe enguThixo, kwaye uphawu lwemvelo lukaThixo lubonakaliswa sisithembiso sakhe seso sigaba. Ngoku, ukuba ebephile kwixesha likaMoses, ibingenakusebenza. Kwaye, ukuba uMoses ebephile kwelakhe ixesha, ibingenakusebenza. Ukuba ebephile kwixesha likaNoa, ibingenakusebenza. Okanye ukuba uNoa ebephile kwelakhe ixesha. UNoa wayeprofeta ngezinto zalamhla. Kwaye uphawu lwemvelo lwakhe kwanento awayenzayo yamazisa kunye nelizwi likaThixo. UMoses wenza loo nto inye. Kwaye apha uYesu esiza, kwaye ilizwi elalithenjiswe esasigaba lazeka kuYesu Kristu ngophawu lwemvelo lelizwi elinguThixo. Amen. Ukuthululwa komoya oyingcwele kwimihla yokugqibela phezu kwabantu abaqhelekileyo kuye kwazisa uphawu lwemvelo lukaThixo ebantwini. Wayekuthembisile lilizwi, wathi uya kukwenza. Akukho mntu ungakuthatha akubuyise umva. Wathi uya kukwenza. Ngoko, zonke ezi zinto azithembisileyo, nantso into ayenzayo, yazisa uphawu lwemvelo lwakhe. Ewe mhlekazi, musa ukuyikholwa, musa ukuwakholwa amabango am, ukuba uphawu lwemvelo lwam asililo elo lukaThixo. Ngoku, qaphela, kuYohane ishumi elinesibini, lo ukholwayo kum, watsho, unako ukwazeka kwam, uphawu lwemvelo lwam, lo ukholwayo kum, imisebenzi endiyenzayo, uya kuyenza nayo. Oko, kwazisa ukuba isimilo sikaKristu sikuye, sibonakalisa iimpawu zemvelo zakhe. Amen. Ndiziva ndingonenkolo kamnandi kanye ngoku kuba ilizwi lam liyarhwela. Ewe mhlekazi. Oh, bethu, yabona, akukho mpazamo malunga naye. Ubomi bakhe, lo ukholwayo kum, imisebenzi endiyenzayo uya kuyenza naye. Yabona, oko kwazisa uphawu lwemvelo. Into enye awayithethayo, ukuba isimilo sam asindazisi mna kuThixo ekuye, ngoko musa ukumkholwa. Ngoku, wakutsho nokuba uyakwazeka kuko okuya. Ngoko, okuya, ukuba akumazisi, ngoko, akukuko oko akutshoyo. Kwaye, namhlanje, ukuba uKristu akazazisi, uphawu lwemvelo lukaKristu lusazise thina njengabakaKristu, sikholelwa ilizwi. UYesu waye elilizwi, ngoko, kwafuneka akholwe ilizwi. Kwaye, singathini ukuthi singabakaKristu size sikhanyele naliphi ilizwi layo laBhayibhile? Umoya oyingcwele kaKristu nguThixo ekuwe, kwaye uya kubeka u-amen kwisithembiso ngasinye. IBhayibhile ithe, le miqondiso iyakwanyelana nabo bakholwayo. Umoya kaThixo wathi, amen. Yabona, omnye wabo akatsho, hayi, oko akukwesesinye isigaba, oko akukwabafundi bodwa. Yiyani kulo lonke ihlabathi nishumayele iindaba ezilungileyo kuyo yonke indawo. Lowo, naphi na, kulo lonke ihlabathi ukholwayo, le miqondiso iya kumlandela into enye. Kuye izolo, namhlanje nangona phakathi, uphawu lwemvelo lusazeka. Oko kwenza amaHebhere okuqala isinye, uThixo wakumaxesha akudala ethetha koobawo ngabaprofeti, esazisa uKristu evukile namhlanje ngophawu lwemvelo olunye awalenzayo kumaxesha akudala. Ingaba uqaphele, uThixo akakhe ayiguqule indlela yakhe. KwiBhayibhile endala, xa umphuphi ephuphe iphupha kwaye kungekho mprofeti elizweni ukubona ukuba eli phupha lichanekile okanye hayi, babe nenye indlela yokufumanisa. Babemthatha lo mntu, nokuba ngubani ophuphe iphupha, bamthathe bamse ezantsi etempileni, isigcina sifuba sika-Aaron owayengumbingeleli omkhulu. sasijinga esibondeni. Aze lo mphubi, acele eli phubi, nokuba livakala lilunge kanjani, livakala liyinene kanjani, ukuba bekungekho kukhanya kwamandla angaphezu kwendalo okuthe kwakhanya kuloo matye abizwa ngokuba yi-Urim neTumim, abafundi beBhayibhile bayaqonda. Ngoko andikhathali ukuba ivakala iyinene kanjani, ibingenjalo. Ukungaqheleki kukaThixo, isimilo sikaThixo, kwafuneka abonakalise iimpawu zemvelo zakhe kumandla angaphezu kwendalo, ukubonisa ukuba uyazazisa kuloo myalezo. Amen. Ndithi into enye ngobu busuku, iUrim Tumim endala isekho, kodwa ilizwi liseyiyo into eyazisa uphawu lwemvelo lukaThixo, isithembiso seyure esiyiphilayo. Kukho iimpawu zemvelo zikaThixo zazisiwe ngesithembiso seyure esiphila kuyo. Oko kumenza uThixo into enye awayiyo kumaxesha akudala. Jonga, ngeendlela ezininzi wathetha koobawo ngabaprofeti, kwaye umthetho nabaprofeti babekho de kwaba nguYohane ukusukela ngoko ubukumkani bezulu. Qaphela, kodwa kulo mhla wokugqibela ethetha into enye awayithethayo ngoko ngaye unyana wakhe uKristu uYesu, uThixo kumaxesha akudala ngeendlela ezininzi wathetha koobawo ngabaprofeti, kulo mhla wokugqibela esenza into enye uthetha ebantwini obawo ngaye unyana wakhe uKristu Yesu, umvusile kwabafileyo kwaye uyaphila ngaphakathi kwethu, ezazisa kwaye sixelela izinto kwangaphambili ukuba ungumcaluli weengcingane nezicamanga zentliziyo. UYesu Kristu ikwanguye izolo namhlanje nangona phakade. UThixo kumaxesha akudala ngeendlela ezininzi wathetha kubo oobawo ngabaprofeti, kodwa kule mihla yokugqibela ngayo uYesu Kristu unyana wakhe. Isibhalo asinako ukonakalisa, sinjalo kanye njengokuba bendike ndatsho ngaphambili, uThixo akadingi nawuphi na umntu ukudolika eli lizwi. Uyalitolika ilizwi elilelakhe xa esitsho nantoni na iyenzeka, olo lutoliko. Yabona, akadingi namnye ukuba athi kuhle ndiyakholwa lithetha oku. UThixo uyalazisa ngokutolikwa okukokwakhe. Ingaba ukuba isithembiso sesalo mhla asinakuphila kukukhanya kukaLuther, asinakuphila kukukhanya kukaWesley, asinakuphila kukukhanya kwazo naziphi ezo, kufanele siphile ekukhanyeni okuthenjisiweyo kwalo mhla. Kwakungathini ukuba uMoses wayengaya ezantsi eyiphutha aze athi kuhle siza kwakha umkhombe omkhulu, siza kudada ukuphuma kweli lizwe, iNayile iza kunyuka. Babeya kujonga kwincwadi esongwayo, akukho sithembiso sakho oko. Oko kuchanekile, kodwa uyabona wayezazisa njengomprofeti kaThixo ukuba oko wakutshoyo kwabakho. Ngoko bayazi wayenalo ilizwi lenkosi. UFaro wayenemikhonto, kodwa uMoses wayenelizwi. Ngoko xa bafikayo elwandle, imikhonto yonke yangena ngaphantsi kolwandle, waze uMoses wathatha uIsrayeli wamwelisa ulwandle kumhlaba owomileyo ngenxa yokuba wayenalo ilizwi, kwaye waye eli lizwi lalayure. UMoses waye eli lizwi lenziwe labonakalaliswa ukwenzela layure. UEliya waye eli lizwi lenziwe labonakalaliswa ukwenzela layure. UKristu ulilizwi lenziwe labonakalaliswa, kwaye nezithembiso awazenzayo lisele lifutshane ixesha ukuze ihlabathi lingabi sandibona. Peni na niya kundibona, ngoba ndiya kuba nani nakuni kusesiphelweni sehlabathi. Imisebenzi endiyenzayo mna niya kuyenza nani. Wazithembisa ezi zinto, yintoni? Luphawu lwemvelo lukaThixo libonakalisa ilizwi lakhe njengokuba wenzayo kuzo zonke izigaba. UMalaki isine wathi, phambi kokuba umhla omkhulu woyikekayo wenkosi ufike, yabonani, ndithumela kuni uEliya umprofeti, kwaye uya kubuyisela ukholo lwabantwana kooyise kwakhona phambi kokuba laa mini ifike. Wayithembisa. UYesu wathi oseshumayeni esixhenxe sahluko sikaLuka ongcwele, njengoko kwakunjalo ngemihla yeSodoma, iyakuba kwanjengoko ekuzeni konyana womntu xa unyana womntu etyhilwa. Xa isityhilelo sizicombulula ngemihla xa ihlabathi liyakuba njengeSodoma, iyakuba yintoni? Uphawu lwemvelo lwaso eso sibhalo sizalisekiswa. UThixo ezazisa ngophawu lwemvelo lwakhe, iimpawu zemvelo awayekade esoloko ezizo, akanako ukukushiya oko. Imihla yokugqibela wayazisa ngonyana wakhe. Qaphela, uThixo uzenza njani ezi maxa onke kwi njengoko esolo akakhe ayiguqule indlela yakhe. La madoda amathathu athetha noAbraham njengoko besithetha nje phaya kwimihla yeSodoma. UAbraham waye indoda emkholwayo uThixo, wamthatha uThixo kwisithembiso sakhe. Sara umfazi wakhe wayenamashumi amathandathu anesihlanu iminyaka ubudala. UAbraham wayenamashumi asixhenxe anesihlanu xa uThixo wambizayo. Wathi baza kufumana umntwana. Uabraham ya kufumana umntwana ngoSara. Ingavakala iyehlekekayo kancinci, kodwa inomfanekiso ngqondweni. Wafumana zonke izihlangu zentsana nezipelite ezincinane kwanento yonke. Zaba zezilungisiweyo ngenxa yokuba beza kumfumana lo mntwana. Emveni kwezokuqala iintsuku ezimashumi amabini anesibhozo ngoba uAbraham nokuba wathi kuSara, uziva njani isithandwa? Akukho mahluko, uzuko kuThixo, siza kuba nalo nakanjani? Wazi njani uThixo utshilo? Unyaka wadlula, uziva njani isithandwa? Akukho mahluko, siza kuba nalo nakanjani? UThixo utshilo. Iminyaka emihlanu yadlula, uziva njani ngoku isithandwa? Akukho mahluko, siza kuba nalo nakanjani? UThixo utshilo. Yaye iyintoni? Wayenesithembiso sikaThixo, wayemkholwa uThixo, kwaye wenza njengoThixo, wabambelela kwilizwi elithenjisiweyo la. Iminyaka engamashumi amabini anesihlanu yadlula, izihlangu zentsana sele kukudala zajika zamthubi, kodwa wayesabambelele kuzo. Ngoku mdala, kwaye ugobile, kwaye ukwesibi isimo, kwaye isizalo sikaSara silunge njengesifileyo, kwaye ungongenambewu, kwaye enjani imeko abakuyo. Uziva njani Abraham yise wezizwe, izihlobo zakhe ezingamakholwa ukuzenzisa? Dimana ukutsho kuyo, kuhle uzuko kuThixo, ndiziva kakuhle, siza kuba nalo lwasana nakanjani? Ngenxa yokuba akazange aqhubeke kwisithembiso sikaThixo ngenxa yokungakholwa, kodwa womelele enika ukubongwa kuThixo ukuba wayeyisekile ngokupheleleyo ukuba oko uThixo akuthethileyo uThixo unako nokukwenza. Amen. Nalo uphawu lwemvelo lekholwa. Kuyintoni ngawo? Uyabona, kuyintoni ngathi abantwana bakaAbraham? Ingaba sibandakanyiwe nelizwi likaThixo njengesithembiso, kwaye uphawu lwemvelo lwethu lusazisile ukuba ngenene siyalikholwa? Okanye senza nje ukuzilazila, sitsibe ukusuka apho nangaphesheya apho nasezantsi apho, size siqikelele kwaye sizilazile sijikeleza malunga nalo? Ngoko asingawo amaKristu, siyazenzisa nje ukukholwa. Kodwa xa sisima ngenene kwesasithembiso, sime kanye apho kwaye sihlale nalo. Uabraham wenza. Ngoku sifumanisa ngenye imini babona amadoda amathathu esizwe ehamba. Bhayibhile yathi apha kwakusekufudumaleni kwemini, umele ukuba kwakumalunga nokuqina kwemini. La amadoda ahamba enyuka kwaye ethetha kunye naye. Siyaqonda ukuba amabini kuwo eya ezantsi eSodom, uyakholwa, sithethe ngayo ngobunye ubusuku, enye yawo yahlala naye. Bukela le ndoda awayibiza eyahlala kunye naye. Into le ndoda eyayenzayo, yona yathi yazeka ngophawu lwemvelo lwayo ukuba yaye ingu-Elohim. U-Elohim, igama elilelokuqala eBhayibhileni. Ekuqalekeni uThixo. Ngoku nawuphi na kunizifundiswa niyayazi ukuba elaa gama uThixo phaya lithetha kwisiHebhere ngu-Elohim, ukuthetha usomandla onokwanela konke, oziphilelayo. Akadingi luncedo nakubani na, akadingi nokukabani na ukutolika. Wenza okukokwayo. UnguThixo owanele konke, okho endaweni zonke, onokwazi onke, onamandla onke. UnguThixo. Nanko elapho, kwaye uAbraham ngoku lo bawukhulu owayenako ukulibamba ilizwi, wajonga kulo mfo, kwaye xa lo mfo wanikela umva wakhe ententeni, wathi, uphi umkakho uSara? Wathi, usententeni emva kwakho. Wathi, ndiza kukundwendwela ngokwexesha lobomi, kwaye uza kulufumana olasana endilithembisileyo kuwe. Kwaye uSara wahleka malunga nako, kwaye lo wayethetha naye, wamxelela into uSara ayithethileyo ententeni emveni kwakhe. Ngoku kwiGenesis uya kuyifunda loo nto. Sifumanisa ukuba ngo uAbraham emveni kokuba le ndoda izasisile, yaye iyintoni? AmaHebhere esesine isahluko oweshumi elinesibini umqolo athi, ilizwi likaThixo libukhali linamandla ngaphezu kwekrele elintlangothi mbili, umcaluli weengcingane nezicamango zentliziyo. Wayesazi ukuba yiyo lelo ndoda. Wayesazi ukuba akukho baprofeti elizweni kodwa yena, kwaye ngoko ilizwi lenkosi lalize kuye, kwaye wayengumprofeti, kwaye apha ilizwi liza kumprofeti. Into enye noYohane umbhaptizi, bekungekho mprofeti iminyaka engamakhulu amane. Ndiyakhumbula mhlawumbi omdala uGqirha uDavis uhleli apha ngobu busuku. Umshumayeli wakudala wamabhaptizi angamamishinari owandibhaptizela elukholweni wayedla ukuxoxisana nam, wathi, Billy, ungumntana njengoku, fanele umamele ku ndathi, kulungile, zwana uDavis, mamele. wathi yabona uyohana wayengazange abhaptizwe ngoko wabe ebhaptiza kodwa engazange abhaptizwe akukho umuntu wayefanelekile ukumbhaptiza leyo yelungileyo imfundo yezibhalo yamabhaptizi kwaye nako kusiza uyesu waze wathi ngo uyohane wathi ndinesidingo sokuba ndibhaptizwe nguwe kutheni wena usiza kum waze wathi uvumele kube njalo wathi kwaye ngoko xa wamvumelayo wathi uyabona ngoko uyesu wambhaptiza uyohane kwaye xa waphumayo emanzini ngoko amazulu avuleka waze wabona uthixo ekwisimo sehobe sihla kwaye esiya kuye wathi lo ngunyana wam oyintanda endikholisiweyo ukuhlala kuye kodwa hayi hayi ukungavumelani nogqirha Davis kodwa wayengoyiphosileyo yabona uyohane wayengumprofeti kwaye ilizwi lisoloko lisiza kumprofeti ngoko ukuba ilizwi lenziwe inyama kwakufanele lize kumprofeti nakanjani na ngoba wayengqina ilizwi waye uphawu lwemvelo lwakhe ubuqu lalimazisa ekoko nako kusiza ilizwi ngoku kwenzeka ntoni ngokukhawuleza nje ukuba ahambe aze ebusweni bukayesu uyohane wathi nesidingo sokuba ndibhaptizwe nguwe kutheni usiza kum uyesu wathi kuvumele kube njalo ngoba kusifanele thina ngokufanelekileyo kuthi ukuzalisekisa bonke ubulungisa uyohane ekubeni engumprofeti yena elilizwi waye elidini kwaye wayelungiselela ukungena kulungiselelo lwakhe lwasemhlabeni kwaye idini kwakumele lihlanjwe phambi kokuba linikezelwe waze uyohane wambhaptiza ngoba wayesazi kuvumele oko kube njalo ngoba kusifanele thina ukuzalisekisa bonke ubulungisa idini kwakufuneka lihlanjwe phambi kokuba linikezelwe waze ngoko uyohane wambhaptiza yayingengoyesu ebhaptiza uyohane uyohane wabhaptiza uyesu kuvumele kube njalo qaphela nanku elapha uabraham kwaye wayenalo ilizwi lenkosi ilizwi lenkosi leza kuye wayengumprofeti kwaye ngoku naku kusiza ilizwi wambiza abraham hayi abraham iintsuku ezimbalwa phambi koko igama lakhe ibingu-abraham ngoku nguabraham umfazi wakhe ibingusarayi ngoku ngusara hayi sara hayi abraham kodwa abraham abraham kwaye le ndoda yazazisa xa yathi abraham obeti uabraham wathi elohim nalo ilizwi nomprofeti bekunye zombini izimilo zazisiwe uelohim wathi uphi umfazi wakho usara wathi usententeni emva kwakho kwaye ngoku ummangaliso wenziwe elohim uabraham wambiza owanele konke usomandla onamandla onke uthixo uyesu wathi xa wayesemhlabeni wenza into enye uelohim awayenzayo oko kwalazisa uphawu lwemvelo lakhe ngokuba unguthixo kwaye wathi phambi kwimihla yokugqibela nje ekuzeni konyana womntu xa etyhilwa oku kuma kwezinto kuyakwenzeka kwakhona njengoko wakunjalo esodom uelohim phakathi kwabantu bakhe uthixo usomandla oko kuthethwa sisibhalo uelohim phakathi kwabantu iminyaka engamashumi amane ube esibhaptiza ngomoya oyingcwele uelohim uthixo kwaye ibandla jonga uabraham wabona umqondiso waba mnye olunye ubizo umqondiso ubizo ubizo umqondiso elindela anyana wesithembiso kodwa umqondiso wokugqibela awawubonayo ukuvela kokugqibela ukundwendwela nguthixo kokugqibela phambi kokuba unyana wesithembiso afike abekho yayinguelohim ekwinyama yomntu ngoko unyana wesithembiso wafika kwaye imbewu kaabraham ilinde unyana wesithembiso uyesu kristu kwaye bayibonile imiqondiso ukuthululwa komoya oyingcwele ukuthethwa ngelwimi impiliso engcwele kwaneento ezinjalo kodwa xa unyana womntu etyhilwa uelohim uza kubuyela emva kwimbewu yobukumkani kaabraham aze abonise laa nto inye wayeyibonisile ngalamhla amen uelohim njengoko wakunjalo utheni iyakuba iluphawu lwemvelo lukathixo ngoku ukuba ukristu ebenguthixo iselilifutshane ixesha lize ihlabathi lingabi sandibona ke nina niya kundibona ngokuba ndiya kuba nani nkqu nakuni kusekupheleni isiphelo imisebenzi endiyenzayo niya kuyenza nani uYesu watsho oko kuLuka isahloko seshumele nesixhenxe. Kulungile. Xa sikholwa kwaye siyibona le mihla yokugqibela, oku kuma kwezinto kuza kuphinda kwenzeke kwakhona. Ngoko ke, amaHebhere okuqala, umqolo wokuqala, uThixo kumaxesha akudala ngabaprofeti wazazisa yena. Ngale mihla yokugqibela ukwazazisile ukuvuka konyana wakhe ekufeni ngokunika ibandla uphawu lwemvelo olunye awayenalo esenza amaHebhere 13:8 abe njalo kanye. Akukho zintsiba zingachwithwa koko, ezo zintsiba zokhozi zihlala ziqinile ngenxa yokuba ziintaka zezulu azondla ukudla kwamakhozi. Ngoku siya kuqaphela ukuba kumaxesha akudala ngeendlela ezininzi wathetha koobawo ngabo abaprofeti kule mihla yokugqibela ngaye unyana wakhe uYesu Kristu ngokumvusa kwabafileyo. Kwaye nangu ephakathi kwethu emva kweminyaka engamawaka amabini, uYesu omnye, hayi omnye wabaprofeti, uYesu, haleluya, ovukileyo unyana kaThixo. UYesu wathi ngenye imini, wathi isizukulwana esingendawo nesirhexezayo singxamele umqondiso, kwaye baya kufumana umqondiso. Isizukulwana esingendawo nesirhexezayo kwakhe kwaleliphi ixesha apho ihlabathi lakhe lalileli ngendawo okanye uqeqezo neligqwethekileyo ngaphezu kokuba linjalo ngoku? Njengokuba kwakunjalo ngemihla kaYona, njengokuba uYona waye esesuswini sentlanzi enkulu iintsuku ezintathu nobusuku, ngokunjalo umele unyana womntu ukuba abe sembilinini womhlaba iintsuku ezintathu nobusuku. Ngoko isizukulwana esingendawo nesirhexezayo sasiza kwamkela umqondiso. Oluphi uhlobo lomqondiso? Umqondiso wovuko kwaye sinawo namhlanje emva kwamawaka amabini eminyaka. Usaphila uphakathi kwethu ngobo busuku. Inguwe zona namhlanje nangona phakathi ezazisa ngeempawu zemvelo zikaThixo ebonakalalisa ilizwi kulo mhlabe ethembise ukulenza. Amen. Nalo ilizwi ngoku uyakuwukhola na umqondiso. Into elandelayo, imihla yokugqibela ukuzazisa kwakhe ngonyana wakhe. Qaphela, uThixo wathetha noMoses kumaxesha akudala kwiDeuteronomy 18:15 wathi, uYehova uThixo wakho uya kunivelisela umprofeti onjengam. Ngokuqwalasela, elo lilizwi yayinguThixo lo. Yayingenguye uMoses. Wayenokuyazi njani uMoses loo nto? Wayengumntu, kodwa uThixo ethetha ngoMoses wakutsho oku. Niyakukholwa oko? Kulungile. Ngoku qaphela uYesu, qwalasela indlela iimpawu zemvelo zakhe ezalazisa ngayo liyinyaniso eli lizwi lithenjisiweyo. Ngokuqinisekileyo wenza, waba nokwazeka ngolu phawu lwemvelo uMoses awathi uyakuba lilo. Abaninzi babo njenganamhlanje bafuna ukubona umkhokheli omkhulu, lo ngugqirha PH Sibanibani uphuma kwiUniversity Hartford okanye uphuma kokunye okukhulu ndaweni ithile ngolo hlobo. Asikuko ukuzazisa kukaThixo oko. Hayi hayi, akukho nento malunga nako. Ilizwi lilo into eyazisa uThixo. Yabona, uYesu wayengesiso isifundiswa, engenguye nomlingeleli, engenguye nomfundisi kulo ihlabathi, waye eyindlavini kulo ihlabathi. Kodwa uThixo waye elingqina ilizwi lakhe ngaye, into eyamenza u-Immanuel, oko yayikukwazeka kwakhe. Ngoku apha uYesu ehlangana kanye noko uThixo kumaxesha akudala awathi uya kukwenza ngoMoses, oko aya kukwenza ngoku. Qwalasela xa wahlangana noPetros njengoko siyenze ibali ngobunye ubusuku. Xa wahlangana noPetros waze waxelela uPetros ukuba lingubani na igama lakhe. Lo mqondiso wawenza azeka amabango akhe obuMesiya kuPetros, ngokuba ilizwi belithe, uYehova uThixo wenu uyakuvelisa umprofeti. Kwaye uPetros wenyuka, owaye nguSimon ngoko, wenyuka weza apho wayekhona. Waze uYesu wamjonga wathi, igama lakho nguSimoni kwaye ungunyana kaYona. Oko kwazisa isimilo sikaKristu ukuba lela lizwi uMoses awalithembisayo. UPetros waqonda ukuba lo mqondisi wamazisa uYesu njengoMesiya. UThixo waye ekuKristu intambiso yemihla yokugqibela. KuNathaniyeli, khumbula, waxela uSimoni igama lakhe. Ngoku qwalasela, kuNathaniyeli wamxelela into ayenzileyo. ubuphantsi komthi xa bendikubona oko kwamazisa ukuba ngumesiya wathi ungunyana kathixo ungukumkani kaisrayeli waziwa ngophawu lwemvelo lwelizwe elithenjisiweyo ukuba uza kuba ngumesiya yehova uthixo wenu uya kundivelisela umprofeti umfazi omncinane equleni wamxelela into ayiyo kwaze oko kwamazisa njengalo mesiya uthenjisiweyo yabona isimilo sakhe iimpawu zemvelo zakhe zabe zililizwi lisazeka yabe izimpawu zemvelo zakhe zibonisa ukuba ilizwi nguthixo ngoko yabe inguthixo esaziwa ekukristu ngoku kubukele oku qaphela kupetros wazenza wazeka kupetros ngokubiza igama lakhe wazenza wazeka kunathaniyeli ngokumxelela oko akwenzileyo waziwa ngumfazi ngokuxela into abe yiyo into ukuba ungubani into ayenzileyo nento ayiyo walwazisa uphawu lwemvelo lwakhe lobumesiya oko kwakuza kuba luphawu lwemvelo lukamesiya jonga ulo mfazi umncinane ethetha le nto yini hlekazi ndiyaqonda ukuba ungumprofeti asikhange sibe nayo umprofeti amakhulu eminyaka sibe nokuninzi kweenkonzo okuninzi kokuxambula neyantlukwano yobuhlelo kodwa asikhange sibe naye umprofeti amakhulu eminyaka siyazi ukuba xa umesiya ethe wafika oku kukho okuya kumazisa wathi ndinguye lo uthethayo nawe akukho nto engaqinisekanga malunga nako ndinguye oko kwamazisa umfazi onethombe legazi wamazi eli lizwi njani ngako oko wakwenzayo xa ukholo lwakhe lamchukumisayo waguquka waze wathi ngubani ondichukumisileyo wayesazi ukuba into ethile yenzekile oko kwamazisa uyesu njengomesiya wakukholwa waze wathi ukuba ndingachukumisa ingubo yakhe ndiyakuphilisa ngoko ngokukhawuleza nje ukuba achukumise waguquka wathi ngoku ngubani ondichukumisileyo baze bonke bakuphika oko kodwa uphawu lwemvelo lwakhe lobumesiya amen ndiyathemba niyakubona oko bantu mamelani njengokuba sivala apho wamchukumisa kwakukho amakhulu mhlawumbi bezama ukumchukumisa nopetros ngenqu wamkhalimela wathi kuhle bonke baya kuchukumisa wathi ewe kodwa umntu othile undichukumise ngokwahlukileyo koku yakwahluka oku yakuchukumisa kokhona yabona wathi umntu othile undichukumisile ibikukuchukumisa okwahlukileyo ndiye ndababuthathaka amandla aphumile kum amandla amkile kum ngoku nanko emi ngoku ngqu umfundi ongowakhe esithi ngamanye amazwi uvakala uvakala ngathi ungumntu onobunjubaqa kutheni abantu wonke umntu uyakuchukumisa bukela okwakhe ukuzazisa ngoku waguquka wajonga wagqobhozela kwisihlwele wamchonga yena kanye kazange abe nako ukuba sazifihla wamxelela imeko yakhe waze wathi ukholo lwakhe lumphilisile wayazi ngako oku ukuba amahebhere esine ishumi 12 ilizwi licalula iingcingane izicamango zayo intliziyo uphawu lwemvelo lwakhe lwamazisa ukuba ulilizwi likathixo lenziwe inyama kanye lihleli phakathi kwethu amen ndicinga loo nto inye ngobu busuku iyamazisa uYesu Kristu ovukileyo ephila phakathi kwethu ngobu busuku onguye izolo namhlanje nangona phakade ngoku njengoko amahebhere e13 isibhozo ayinyaniso isimilo sakhe siza kumazisa namhlanje njengoko senzayo ngoku ya ngendlela enye jonga kukleopa kwanabo emveni kovuko uYesu wazazisa ngendlela awathi wasiqhekeza ngayo esasonka ukuba wakwenza nje ngendlela awathi wakwenza ngayo phambi kokuba bethelwe emnqamlezweni kwaye bona oko kwalazisa uphawu lwemvelo lwakhe ngoba yiyo leyo indlela awakwenza ngayo ngoku ukuba ebelapha ngobu busuku ebeya kuzazisa njani nje ngendlela enze ngayo izolo ngoba unguye namhlanje kwaye uya kubathawa nangona phakade kukuzazisa amahebhere isine ishumi 4:5 unguye ngoku ithi ungumbingeleli omkhulu wethu onokuchukunyiswa ziimvakalelo zobulelwe bethu ungumbingeleli omkhulu wethu kanye ngoku emveni kovuko lwakhe emveni kokufa kwakhe emveni kokungcwatywa kwakhe emveni kovuko lwakhe emveni kokunyuka kwakhe amen usahleli nguye izolo namhlanje nangona phakade umbingeleli omkhulu onokuchukunyiswa ziimvakalelo zobulwelwe bethu amen ukoko oko kanye ngoku kuyo yonke indoda nomfazi apha abaya kuyikholwa loo nto ungumbingeleli omkhulu wethu inguye izolo namhlanje nangona phakade uhlala ephila niyakukholwa oko impawu zemvelo zakhe ngokuqhubekekayo zimazisa inguye njengoko wayenjalo xa wayephila emhlabeni usaphila apho ngobusuku kwisimo somoya oyingcwele uhlala ephila kwaye iimpawu zemvelo zakhe ziyamlandela njengoko zasoloko zisenza ukuba usaphila ndinombulela ngobusuku ukuba uthixo ngamaxesha okudala nangeendlela ezininzi wathetha koobawo ngabo abaprofeti kule mihla yokugqibela ngaye unyana wakhe uyesu kristu lethu bendingazi ukuba ndithethe ixesha elide kangako ndilibele malunga nako kube kunjalo ndiyaxolisa ndiza nje ndiza kuma masithandazeni bawo osezulwini thixo omkhulu ozele ingcwele nkosi ndi mhlawumbi ndithetha kakhulu ndiyakuthandaza thixo ukuba ndenzile uya kundixolela kodwa nkosi andinakucela uxolo ngento endiyithethileyo ndithethe nje oko okuthethileyo elizwini lakho apho ngoku nje ilizwi okanye amabini avela kuwe nkosi mhlawumbi wonke ubani apha uya kuyibona ngobu busuku abancinane abantu abagulayo baya kuphiliswa xa bebona ukuba usenguye omkhulu umbingeleli omkhulu wethu ndiyakuthandaza nkosi kule mizuzu imbalwa elandelayo ukuba uya kuwenza lo myalezo uphile kwakhona kokuyinene kuyo loo nto ndiyithethileyo ngelizwi lwanga uphawu lwemvelo lwakho lungakwazisa phakathi kwethu ngobu busuku ukuba unguye izolo namhlanje nangona phakathi ngoba kusegameni likayesu sikucela oku amen nje umzuzwana ngokuthina ndisemva nje exesheni kodwa ndinganyamezela nonke ixesha elide ngokwaneleyo lokuba sibe nomgca wokuthandazela imizuzu elishubi-nesihlanu amashumi amabini ukuba niyakukwenza phakamisani isandla senu nithi thina kulungile enkosi bendithembise ukundikhupha kwimizuzu engamashumi amathathu emva kweyethoba lelo xesha ngoku yimizuzu engamashumi amabini phambi ngoko ukuba niya kundinika malunga neshumi lemizuzu yakukhawulezisa kanye masibone ngawaphi amakhadi okuthandazela abawakhuphileyo namhlanje uo intoni besiqale phi ngobunye ubusuku isinye ehe ha kwaye ngoko thina ubusuku obudlulileyo besinje umoya oyingcwele bendimamele namhlanje kwaye ndiphinda oko bekuthethiwe amanye alo magama esifrentshi bendi umoya oyingcwele kuphela kwendlela ebendinokuyenza ngayo linda nje uze ubone yabona ngamanye amaxesha xa ubona umbono kumele ujikwe uze utolikwe uyatolikwa umbono njengokuba ungabona igusha oko kungathetha ubona yabona kumele ube nakho nako ukuutolikwa kwawo yabona uze ujike laa mbono kwaye uwutolike kwaye ndiqaphele kubusuku bayizolo be ndingenakho ukuwabiza lawo magama esifrentshi bafuneka ndiwabize ngoonobomi eafrika naphakathi kwabo noqhakancu nabayedeni banezinto ekufuneka iwabize kanye ngoonobumba amagama abo baxelele ukuba babe ngobani abizwe ngoonobumba kanye kulwimi lwabo bona baya kuyazi ukuba liyintoni ngokukhawuleza nje ukuba uwabize ngoonobumba kodwa yabona kodwa uyazazi zonke iilwimi unguthixo ongunaphakade masiqaleni ngobusuku kusukela masithi kumashumi asixhenxa nesihlanu ukuya kwikhulu ngu-o ingaba yiloo nto ayithethileyo ndi u-o ehe kulungile ubani onekhadi lokuthandazelwa lamashumi asixhenxa nesihlanu masilibone ku-o ikhadi lokuthandazelwa u-o amashumi asixhenxa nesihlanu phakamisa isandla sakho lo unalo ko-o kulungile yiza kanye ngapho amashumi asixhenxa nesihlanu amashumi asibhozo amashumi asibhozo nesihlanu amashumi alithoba amashumi alithoba nesihlanu ikhulu yiza ngalena indlela ukuba niyakuza kulungile uyenzani umgca kanye ngapho kanye ngokukhawuleza ngoba asiyi kuba nalo ixesha ndiza kuthemba nje ukuba niyakukwenza oko jonga kwikhadi lokuthandazelwa lakho jonga kwikhadi lokuthandazelwa lommelwane wakho okunjani kwaye ukuba umntu usisiqhwala mabahanjiselwe kanye phambili emgceni okuthandazelwa ngoko ukuba banaye u-o nje ngoko o amashumi asixhenxe amashumi asixhenxa nesihlanu ukuya ekhulwini yenzani umgca kanye ngapho ukuba niyakukwenza naphi na apho ukhoyo kwizihlalo eziphezulu emadongeni naphi na ngaphezulu yizani nje ezantsi nize emgceni ngokukhawuleza eninako ukuba niyakukwenza ngoko ukonga ixesha ngoku nonke nini abaseleyo apho abangenalo ikhadi lokuthandazelwa ningaziphakamisa izandla zenu nize nithi andinalo ikhadi lokuthandazelwa mzalwana uBrenham kodwa ndiyakholwa phakamisani izandla zenu ngokukhumbula ndiza kuthetha nani ngombingeleli omkhulu ungumbingeleli omkhulu onako ukuchukunyiswa ziimvakalelo zobulwelwe bethu unguJehova Jaira idini elibonelelwe likaYehova unguJehova Rafa uYehova uphilisa zonke izifo zakho niyakukholwa oko unguJehova Manas ingwele church ikhakha uxolo lwethu usekuko nangoku kuhle bangaphi abakholwayo ukuba onke lo magama ohlangulo kaYehova ayesetyenziswa kuYesu ukuqinisekileyo okumele abe kuko ukuba wa kutheni akunakohlulwa ngoko kwakumele ukuba abe ngawo onke kwaye ukuba usenguJehova Jara unguJehova Rafa ukuba unguJehova Jara unguJehova Jara lidini likaYehova elibonelelweyo losindiso ngoko unguJehova Rafa ophilisa zonke izifo zethu amen impiliso ingeza kuphela nguThixo kulungile eli xesha abantu besenza umntu andinalo ixesha lokubona ukuba ngobani nokuba bayintoni kodwa ngoku nonke apho abaziyo ukuba andinazi phakamisani izandla zenu nithi ndinesidingo sikaThixo kodwa anindazi mzalwana uBrenham kodwa ndinesidingo sikaThixo ndiza kuphakamisa nje isandla sam ngoku ukuba niyakuthi nje nizinze imizuzu embalwa bukela yiba ngolumkileyo yithani cwaka ngoku andithethi xa ndisithi yithani cwa ukuba inkosi yenza nantoni na niyakufuna ukuyidumisa inkosi olo lunqulo kodwa endikuthethayo nje ukubaleka ujikeleza ukuphakama niyazi oko kukungahloneli uyabona kwaye umoya oyingcwele uneentloni kakhulu uyabona nje nantoni na enjalo nje uyandishiya kwaye kufuneke nje ndisokole emva koko kwakhona uyabona kodwa ukuba uyakuphulaphula niyasikhumbula isithembiso sakhe sokuqala yenza abantu bakukholwa uze ngoko unyaniseke akukho nto iya kuma phambi komthandazo nakukhumbula oko kunjalo kwaye oko ku andikhange ndikubone kusilela unangoku kwaye ayisokuze isilele nguThixo ngoko siza kukhawulezisa ngomgca wokuthandazela kuze sigqithise babe baninzi kangangoko sinako ngenxa yabantu kodwa nina banamakhadi okuthandazelwa kwaye ningabizwanga ngobu busuku libambe ikhadi lakho siza kufika kuwe kulungile ngoko nina apho ningenawo amakhadi okuthandazela kumbulani okanye nina apho nakubani nawo amakhadi othandazelwa okanye hayi kholwani nje ukuba unjengamahebhere sahluko sesine apha ungumbingeleli omkhulu onako ukuchukunyiswa ziimvakalelo zobulwelwe bethu bona ukuba uhlala bona ukuba uYehova uzibonisile phakathi kwabantu bakhe njengoko wenzayo ngemihla yeSodoma kulungile kulungile mhlekazi ngoku masithandazeni ngoku hlonelani ngokwenene ngoku khumbula ilizwe elivela kuThixo lingaphezulu kwako okungathethwa nangubani na ngoku le ndoda apha andiyazi kwaye ndiyaqikelela ungongaziwayo kum unguye mhlekazi ungongaziwayo sazi into enye ukuba sobabini kuza kumele sime phambi kobukhona bukaThixo ngamini ithile njengabantu kuza kumele sihlangane phaya eli lilixa lokuqala lethu sihlangana ngoku ukuba uza apha ukuba uyagula andiyazi usenokuba yenye into yabona kodwa ukuba ndibeke izandla phezu kwakho ndithi mayidunyiswe inkosi hamba uphile oko kulungile ungakukholwa oko kodwa ungathini ukuba ukuxelela yintoni engundonakele kungoku uyabona oko kwahlukile ngoko uyayazi oko kwazisa uphawu lwemvelo lwakhe uyabona oko akuyi kuba luphawu lwemvelo lwam ndingumntu andinako ukwazi nantoni na malunga nayo ndisandula ukumxelela andikwazi akandazi kodwa oko uyakwenza ntoni oko kuyakwazisa uphawu lwemvelo lukayesu kristu inguye izona namhlanje nangona phakade esazi ukuba ayinakuba ndim ayinakuba ndim ngoba andiyazi le ndoda ndiya kukuphakamisa isandla sam nali ilizwi uyabona andiyazi ayindazi kodwa uphawu lwemvelo lukayesu kristu ukuba uyesu ebemi apha kwaye yena egula ukuba ebeya kuthi nkosi yesu ndiphilise ebeya kuthini uyesu kuye sele ndikwenzile oko ingaba kunjalo uhlatywe ngenxa yezikreqo zethu ngemivumbo yakhe siphilisiwe konke ukuhlangulwa esiyakuze sikufumane kwagqitywa eCalvary ukusukela phaya ukuqhubeka lukholo ukukholwa emsebenzini ogqitywayo ingaba kunjalo kulungile ngoku ukuba uYesu uyaphila kwaye ndithethe ngelizwi lakhe nako ke buyelwa koku yakulula nokholo ukukholwa ilizwi lakhe xa wahlangana nam ngobu yabusuku wathi uyakwenzeka ukuba uyakwazi kwaneemfihlelo zentliziyo yabo abaye kuwukholwa lowa wokuqala umqondiso wesandla baya kufuneka bawukholwe lona ndiyabona abayenzi loo nto ngoko igazi liqalekisa umhlaba njengoko yenzayo ngemihla likamosi wathi abaye kuyikholwa loo miqondiso mibini ngoko galela igazi phezu komhlaba yabona galela amanzi phezu komhlaba uya kuba ligazi ngoku nje ukufumanisa ukuba nje ndingabona ukuba yintoni ingxaki yakho oko uya kukwanelisa kwaye kukwenze ukholo akuyi uyayazi iya kufuneka ibe luphawu lwemvelo lwaloo mntu ndithetha ngaye uYesu Kristu indoda njengoko ndiye nje ndayijonga ibuya umva inesithunzi akukho nento amayeza angaze ayincede indoda ikwisimo sokufa kunjalo ikhe yaba noqhaqho kwaye uqhaqho yabe iluqhaqho lwedlala lembewu yobudoda kwaye ngumhlaza kwaye umhlaza usasazeke konke ukutyhutya wena ukuba oko kunjalo phakamisa isandla sakho uthixo kuphela unako ukumphilisa kodwa jonga ndifuna ukuthetha into ethile kuwe mhlekazi lowa ungendawo unokuba uzimele kwimela kagqirha kodwa akanako ukuzimela kuthixo uyakukholwa oko uyakukholwa ngoko ndiyathandaza ukuba egameni likayesu kristu yanga le nto ingamshiya yanga indoda ingaphila akukho nto ube buthathaka nje konke kulungile wena nam singabaphambukeli omnye komnye indoda nomfazi bayahlangana ngoku njengendoda andikwazi kwaye mhlawumbi njengomfazi awundazi akukho ngaphezu kokuba usandula nje ukubona igama lam okanye umfanekiso okanye into ethile enjalo kodwa asazani omnye nomnye ezo zizimilo zethu asazani izimilo omnye esomnye kodwa uphawu lwemvelo lukaKristu ulilizwi kwaye ilizwi lithenjiselwe lo mhla undivile ndithetha ngayo ngoko iimpawu zemvelo zakhe ziya kumazisa elapho hayi mna ndimazise andikwazi uyaqonda ibandla lethu liya kuqonda oko ndiyabona ndingumntu ndingumzalwane nje wakho njengomfazi equleni uthi into ethile engalunganga into ethile ayilunganga ngawe okanye into oyifunayo okanye into olapha ngayo yeka uthixo makabe ngumgwebi wakho oko ubulaleka yimeko yomhlaza wegazi oko kunjalo akunjalo ndingqubana nayo loo nto ngokuqhubekekayo umntu othile ucinga ukuba ndiyiqikelele andiyiqikeleli laa nto hayi rhoqo ngaxesha lithile ethubeni ndiyakuva oku ya umntu othile aninako ukuzifihla iingcinga zenu ngoku kukho malungu ndiyayazi ababini abathandabuzi ababingeneni abahleli apho yabona ngoko khumbula ndingawabiza amagama enu nakoko uthixo unako ngoko yekani ukucinga oko mandinibonise jonga apho nenekazi jonga kum andiyazi into akuxelele yona kodwa ndiyayazi into ayiyo kwaye olo luphawu lwemvelo lakhe lwazisiwe ewe yimeko yomhlaza wegazi igazi amanzi ngoku apho nantsi into ethile yabona ukuba bacinga ukuba oku kukuqikelela unomntwana omthandazelayo olapho kunjalo une emqaleni wakhe uqilikana amarhanana ulindelwe lutyana akunjalo thatha loo tshefu uze uyibeke phezu kwakhe kwaye ukholwe musakuthandabuza akaye kulidinga utyana ngokukholwa ngentliziyo yakho yonke uqhuba njani into yile yalo mfazi apho kukuba unoloyiko ngento ethile uyoyika ukuba umkhango ujike waba ngumhlaza aha ngoku hamba ukholo kwaye asokuze ibe ngolo hlobo hamba nje ukholo ngentliziyo yakho yonke iimpawu zemvelo hayi ezam ezakhe niyakholwa ngoku oko kumele kwenze wonke umntu akholwe ngoku andikwazi ndingongaziwayo kuwe uthixo uyakwazi uyakukholwa oko uyayazi ukuba andikwazi kwaye uyayazi awundazi ngoko uyakholwa ukuba lo moya uthethayo awungekhe ube ngumoya wam ngenxa yokuba mna njengomntu andikwazi kodwa uphawu lwemvelo lwelizwi elithenjisiweyo lilizwi elibukhali ngaphezu kwekrele elintlangothimbini kwaye ndicalula iingcingane kwanezicamango zentliziyo uyagula kakhulu ubunengxaki yabafazi eyayisisibeleko kwaye eso sibeleko sibe sinomhlaza kwaye uhambile waya kuthabatha uhlobo oluthile lonyango ibilunyango lwesiqalelo esithile esisasaza imitha kwaye ukuphela kwento eluyenzileyo kukuyisasaza kuwe wonke kwaye uyakufa ukuba uthixwa kakuphilisi oko kuyinyaniso uyakholwa ngoku uya kukuphilisa wanga uthixo wezulu angalikhalimela ela dimoni lizimele kugqiba lisenokuba lizimele kwiradium kodwa hayi kumoya oyingcwele hamba mkholwe ngoku dade musa ukuthandabuza konke kodwa kholwa Uyakholwa ukuba uThixo angayiphilisa loo meko yengxaki yesifuba kwaye akwenze uphile. Uyayikholwa ngoko hamba endleleni yakho uvuya usithi, enkosi, enkosi, ndiyakholwa ingxaki yesifuba yam iphelile. Uqhuba njani? Uphakuphaku. Ube phakuphaku ixesha elide. Ngaphakathi phaya ibangele isilonda sesisu singene esiswini sakho eyenza eyakho ingxaki yesisu. Waye uyafuna ukudla isidlo sakho sangokuhle. Ungakwenza oko ndikuxelela ukuba ukwenze. Hamba, udle. Ekugameni lenkosi uYesu. Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke. Ngulinenekazi elitsha elilunge ngokumandla. Ubonakala unjalo. Uyandikholwa ukuba ndisisicaka sakhe. Uyakholwa uphawu lwemvelo lwakhe lungalapha ilizwi ngokwalo kwanesithembiso salo mhla. Imisebenzi endiyenzayo niyakuyenza nani? Andinako ukuphilisa. Sele ekwenzile oko. Kodwa uphawu lwemvelo lwakhe luyambonisa. Lungaxela ukuba yintoni engundonakele nawe. Unengxaki yamanenekazi, ingxaki yebhinqa. Uyakholwa ukuba uThixo uyayiphilisa ngoku. Hamba endleleni yakho. Ayikukuhlupha kwakhona. Kholwa ngenhliziyo yakho yonke. Uyandikholwa ukuba ndisicaka sakhe. Ukuba uThixo uyakundixelela ukuba yintoni ingxaki yakho. Uyakukholwa na ukuba luphawu lwemvelo lukaYesu Kristu isemqolweni wakho. Ayisekho. Hamba. Kholwa ngenhliziyo yakho yonke. Kholwa. Yiza nenekazi. Nawe unengxaki yesisu. Kholwa ngenhliziyo yakho yonke. Uze uhambe uyokudla isidlo sakho sangokuhle. Libala ngayo. uYesu Kristu uyakuphilisa. Yiza. Ingxaki yakho ligazi lakho. Unesifo seswekile. Uyakholwa ukuba uThixo uyakukuphilisa kwaye akuphilise kuloo nto. Hamba endleleni yakho uze uthi, enkosi, inkosi Yesu, uyakuphilisa. Hamba, kholwa ngenhliziyo yakho yonke. Yiza. Umqolo wakho. Uyakholwa ukuba uThixo uyakukuphilisa umqolo aze akwenze uphile. Hamba endleleni yakho kwaye uvuye uze uthi, enkosi, inkosi Yesu. Nawe ube nento ethile ngundonakele nomqolo wakho. Qhubeka nje uhamba usithi, enkosi, inkosi, ndiphilisiwe. Ikholwa ngenhliziyo yakho yonke. Nawe ube unengxaki yomqolo. Wazi intoni ngako. Kholwa ngenhliziyo yakho yonke ngoku. Uze uhambe ngendlela yakho uphilisiwe. Kholwa uYesu Kristu uyakuphilisa. Ukuba ungathi ukholwe, zonke izinto zinako ukwenzeka. Ulungile. Uyakuthini ukuba ndithethanga nto kuwe, ndidlule nje ndize ndibeke izandla phezu kwakho? Uyakholwa uyakuphila. Bayayibona into engundonakele. Uyakholwa uyakuphila. Yiza apho. Ndiyalichasa eli demoni egameni lenkosi uYesu Kristu. Yangamandla kaThixo angamphilisa umntwana. Amen. Musa ukuthandabuza. Musa ukuthandabuza konke konke. Kwaye uyakuphila. Kholwa ngenhliziyo yakho yonke. Ukuba uThixo akakuphilisi, uyakuba kwintonga yeziqhwala ngamini ithile nesifo samathambo. Kodwa uyakholwa ukuba uThixo uyasiphilisa isifo samathambo sakho. Ngoko hamba uthi, enkosi, inkosi, uyakukholwa kwaye uyandiphilisa. Kulungile, yisa ngoku. Ngenene bubudala bakho, uphakuphaku ngenene, ubuphakuphaku ngenene, urhatya ngokuhlo. Xa usebenza kwaye nento yonke, ubuphakuphaku ngenene, uyakholwa ngoku. Ayisayi kukuhlupha kwakhona ngoku. Hamba endleleni yakho usithi, enkosi, inkosi Yesu. Yiza mhlekazi. Uyakholwa ukuba uThixo uyayiphilisa ingxaki yentliziyo. Uyakuyenza iphile intliziyo yakho. Qhubeka nje uhamba usithi, enkosi, inkosi. Ndiyakholwa ngenhliziyo yam yonke. UThixo uyayiphilisa iTB, akwenze uphile futhi. Uyakukholwa oko mhlekazi ngenhliziyo yakho yonke. Ulungile. Hamba endleleni kwaye uvuya usithi, enkosi, inkosi Yesu.
What about you out there? Do you believe? How about the audience? Some of you in the audience now believe.
Kuthe kanti malunga nani apho? Niyakholwa. Kunjani malunga nabasezitulweni? Abanye benu kwabasezitulweni, kholwani ngoku. Le ndoda ihleli apha kanye apha, idunjelwe nguqhoqhoqo. Uyakholwa ukuba uThixo uyakuyiphilisa ingxaki yesifo semibhobho yemiphunga. Ulungile. Ungakufumana oko ukucelileyo ngoko. Amen. Uxinzelelo lwegazi oluphezulu uhleli kanye emva kwakhe phaya. Uyakholwa ukuba uThixo uyakuliphilisa igazi lakho eliphezulu. Ikushiyile, mhlekazi. Andimazi, andizange ndambona ebomini bam. Uthi, mhlekazi, uyakholwa ukuba oko kutsaleka kwezihlunu zakho, ukutsaleka kwezihlunu okubangelwa bubuphakuphaku. Uyakholwa ukuba uThixo uyakuyiphilisa. Uyakholwa. Phakamisa isandla sakho ukuba uyakholwa. Kulungile. Umfazi wakho ohleli apho uhlutshwa ingxaki yamathathu. Uyakholwa iyakushiya nawe, dade. Inenekazi lihleli kanye emva kwethu phaya linokukrala kwemithambo luvo. Uyakholwa ukuba uThixo uyakuliphilisa ukukrala kwemithambo luvo kwakho, nenekazi. Nali nenekazi elinengubo yokwaleka encinci ebomvu, ingubo yokwaleka apho lihleli phaya linengxaki yamathathu nalo. Uyakholwa ukuba uThixo uyakuyiphilisa ingxaki yamathathu yakho. Phakamisa isandla sakho ukuba uyayikholwa. Nabani na ngaphakathi apha okholwayo ukuba iimpawu zemvelo zikaYesu Kristu ziphakathi kwethu ngobu busuku, phakamisa isandla sakho uthi, ndiyayikholwa. Bonke abangaphakathi apha abaya kumamkela njengomphilisi wenu. Yimani ngeenyawo zenu, nize nithi, ndiyayikhola. Phakamani, yimani ngeenyawo, niphume ezitulweni zenu. Nantoni na eyiyo, uYesu Kristu nguye izona namhlanje nangona phakathi. Ndiyinika kuni, egameni leNkosi uThixo.